Washington, Ижгриди, Америка.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo. Ndabasuhuje bakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose mutwumva. Kuri mikoro hano I Washington ni muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Turibanda cyane ku kibazo cy'umupaka w'u Rwanda na Uganda. Mugenzi wacu Edirwema niwe wakibateguriye.
Umupaka hagati y'u Rwanda na Uganda uzafungurwa kuwa mbere tariki ya 31 z'uku kwezi kwa mbere. Ibi bikubiye mu itangazo ryashyizwe ahagaragara na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Riravuga ko nyuma y'uruzinduko mu Rwanda rwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka, Leta y'u Rwanda yabonye ko hari gahunda yo gusubiza ibibazo byari bihangayikishije u Rwanda no gushakira umuti ibisigaye. Hari hashize imyaka hafi itatu uwo mupaka ufunze. Mu gihe kitarenze icyumweru, Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yohereje intumwa ebyiri mu Rwanda mu rwego rwo kugerageza kuzahura umubano hagati y'ibihugu byombi. Izo ntumwa zirimo umuhungu we Generali Muhoozi Kainerugaba na Adonia Ayebare uhagarariye Ubugande mu muryango w'abibumbye. Abo bombi babonanye na Perezida Paul Kagame baganira ku mubano hagati y'ibihugu byombi nk'uko bagiye babyandika kuri rubuga rwa Twitter. Uruzinduko rwa Generali Kainerugaba rwakurikiwe n'ihindurwa ry'imirimo kuri bamwe mu basirikare bakuru mu ngabo za Uganda, barimo Generali Abel Kandiho wari umuyobozi w'urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda CMI. Urwego rwakomeje gushinzwa n'u Rwanda ibikorwa by'ihoterwa n'ishimutwa rikorerwa Abanyarwanda muri Uganda. Umubano hagati y'ibi bihugu warushizeho kuba mubi mu mwaka w'2019 ubwo u Rwanda rwafataga icyemezo cyo gufunga burundu umupaka warwo na Uganda, rushinja icyo gihugu gushyigikira abashaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda. Uganda yakomeje ihakana ayo makuru, ahubwo nayo igashinja u Rwanda kohereza Abanyarwanda bajya gukora ubutasi muri Uganda no kwica abaturage bayo. Gufunga imipaka byagize ingaruka ku baturage benshi muri ibyo bihugu, dore ko urujya n'uruza rwari rwarahagaze burundu. Turi kumwe na Bwana Gonzaga Muganwa, uyu ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi mu bya politiki y'akarere, akaba ari I Kigali mu Rwanda. Bwana Muganwa, ikaze cyane.
Murakoze cyane n'ibyo mukubwira.
Turi kumwe kandi na Bernard Sabiti, nawe ni inararibonye akaba n'umusesenguzi mu bya politiki. Sabiti ari I Kampala muri Uganda, ikaze mu kiganiro.
Murakoze, ndabaramutsa mwese abari kuri radio.
Urakoze cyane, natwe turakuramukije kandi tugushimira ko watuboneye akanya kugira ngo tuganire. Ariko mbere yuko mpa ijambo abatumirwa bacu, reka tubanze twumve icyo umuvugizi w'u Rwanda wungirije Alain Mukuralinda avuga ku cyemezo cyo gufungura umupaka hagati y'u Rwanda na Uganda. Yaganiriye na mugenzi wacu Asumta Kabone.
Icyemezo nk'uko bivuze ni guverinoma y'u Rwanda yagifashe, ikaba yagifashe mu rwego rwo gukurikiza cyangwa se gushyira mu bikorwa ibijyanye n'ibyari byabaye mu minsi ishize ishingiye ku itangazo rye ryavuye mu mubonano hagati y'intumwa ya Perezida wa Repubulika ya Uganda Museveni n'ibiganiro yagiranye nyine na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Muzi ko nibamwibuka neza baganiriye cyane cyane ku bibazo u Rwanda rwagiye rugaragaza igihe cyose muri iki gihe umubano utagendaga neza birebana n'umutekano w'u Rwanda muri rusange, ku bantu bashaka kurwanya bafashijwe n'Ubugande cyangwa bari Bugande, ndetse by'umwihariko n'Abanyarwanda bakorerwa ibikorwa by'iyicarubozo, gukubitwa, kwamburwa imitungo, kwirukanwa. Bakavuga bati noneho igihe kirageze ko hashakwa ibikorwa bigaragara kuko byagiye mu bikorwa, niba navuga gutyo byerekana yuko tutangiye gukemura icyo kibazo. Ni muri urwo rwego rero ibintu bitangiye gushyirwa mu bikorwa, urwanda rukarwafasha icyemezo cyo gufungura ipaka kugira ngo rugaragaze ubushake bukomoka kuri iryo tangazo bavuga buti dore ku ruhande rumwe hari ibyo wenda nabo bakoze natwe dore ibyo dukoze kugira ngo turebe ko umuti w'ibibazo bigihari waboneka.
Hari ibirego byinshi u Rwanda rwashinjaga Uganda, navuze nti hari icyo Uganda yagerageje gukora kugira ngo yerekane ko nayo iri mu murongo
byonyine kuba hari intumwa ya Perezida wa Repubulika ya Uganda yaje hano iri kuri ya rwego mu itangazo bakoze nyuma y'ibiganiro bakavuga bati twaganiriye kuri ku mpungenge ku bibazo by'u Rwanda rwagaragaje muri imyaka itatu indi rutahwemye kugaragaza. Icyo ni igikorwa gikomeye muri bimwe bigomba gukorwa kugira ngo ibibazo bikemuke Ubuganda bwakoze. Ibyo rero nta wabihakana koko byabaye ku mugaragaro, icyo gikorwa cyo cyarabaye rwose.
Hanyuma kuri 31 hari undi muhango uteganijwe cyangwa abaturage bazaziduka ba ingendo zifunguke nyine bagende?
Aya abaturage bazazinduka bagende ndetse banazirikana yuko hatazaba urujya n'uruza kuko turacyari mu bihe bya Covid. Icyo kintu ntabwo abaturage bagomba kukibagirwa. Ni ngirango no mu itangazo babivuze bavuga bati u Rwanda n'Ubugande bazanarebera hamwe uko amabwiriza uko bashyira mu bikorwa gukomeza kwirinda icyo cyorezo.
Usanga muri iki gihe iyi myaka ishize abantu barakunze guterana amagambo mu bitangazamakuru binyuranye byaba iby'Ubugande byaba bimwe na bimwe byo mu Rwanda. Icyo mwakivugaho iki muri kuri nyuma y'intambwe?
Icyo nabivugaho ni uko ku ruhande rumwe abantu bafite uburenganzira bwo kuvuga ibyo bifuza ibyo bashaka, buri gihe birumvikana ko bagomba kwigisera ntibarenze ibyo amategeko abuza. Ku rundi ruhande nanavuga yuko rero ku birebana n'umubano w'u Rwanda na Uganda, ikigomba kwitabwaho n'icyo abayobozi babifite mu nshingano baba bavuze, haba Perezida wa Repubulika, haba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga cyangwa se n'abandi babifite mu nshingano, ngira ngo nicyo cy'ingenzi. Kandi ndumva nta muyobozi ku mugaragaro haba hakurya haba hakuno wigeze ajya mu itangazamakuru ngo aterane amagambo n'undi.
Uwo ni Alain Mukuru Rarinda, ni umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda, yari kuri mikro ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi. Mbibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ntegura iki kiganiro bwana Bernard Sabiti, ntabwo nari nzi ko ibintu biza kwihuta cyane ku buryo aho kugira ngo tuganire ku byari birimo gukorwa kugira ngo umubano ube bahuzahura, ariko noneho batangiye gushyira mu bikorwa ibintu bigaragaza ko umubano urimo kugenda urushaho kuba mwiza. Aho ngaho mu gihugu cya Uganda, inkuru y'uko u Rwanda rwafunguye umupaka warwo babyakiriye gute?
Aha ngaha abaturage muri rusange rwose bashimishijwe n'iki gikorwa cy'ibihugu byombi. Impamvu ngira ngo ni uko hari hashize imyaka itatu umupaka ufunzwe, kandi nk'uko unabizi abanyarwanda benshi n'abanyauganda bafite ubumwe hafi muri buri ngeri yose y'ubuzima. Hari abari bamaze imyaka batazindukira bene wabo ku mpande zombi, hari abagiraga iby'ubucuruzi byari byarahagaritswe, hari n'ibindi byinshi abaturage ba buri gihe bifuzaga gukora hagati y'ibihugu byombi, ariko kubwo umubano utari uboneye bakaba batagashoboye kubikora. Ntawari itangaza kureba ko abanyayuganda benshi bashimishijwe n'iki gikorwa.
Hanyuma Gonzague Muganwa, uri umunyamakuru ukaba n'umusesenguzi aho mu gihugu cy'u Rwanda, unakurikiranira hafi ibivugirwa ku mbuga nkoranyambaga, mu Rwanda ho umwuka wifashe ute?
Murakoze, umwuka wifashe neza cyane. Abantu benshi tuvugana, abo tuganira, abo dukurikira babyakiriye neza, kubera ko imyaka itatu ntabwo ari mikeya, kandi hari abantu bafungiye byinshi, ariko hari n'imiryango, hari ubucuruzi, hari aho gahari n'ikibazo yuko abantu bafite imyenge yuko amakimbere bashobora kuvamo intambara, kandi barabizi ko intambara ziri ingaruka zikomeye cyane. Rero abantu benshi babyishimiye, kandi byarabatunguranye yuko byinshi cyane, ariko nabivuze gutangira iminsi mike cyane hakaba harabaye intambwe ingana gutya, kandi hari hashize imyaka bigaragara yuko nta ntambwe zihari. Rero bitaga icyizere nawo bitabikije gusa kubano muri hagati ya Uganda ahubwo biratabikije yuko nindi nahandi nibare utawe wari mu gihe utameze neza cyane umushyamirimo irimo kuba nari zatanga umusaruro cyane cyane ibyaje n'u Burundi kubera ko birazwi yuko naho umupaka w'Akagari n'ahandi urugero rw'abantu baraza barasicara.
Gonzague Muganwa, itangazo riravuga ko nyuma y'uruzinduko mu Rwanda rwa Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba, umugaba w'ingabo za Uganda zirwanira ku butaka, leta y'u Rwanda yabonye ko hari gahunda yo gusubiza ibibazo byari bihangayikishije u Rwanda no gushakira umuti ibisigaye. Si ubwa mbere hari habaye ibiganiro nk'ibi, ndetse abakuru b'ibihugu bari barahuriye no mu gihugu cya Angola bafite perezida wa Angola nk'umuhuza, ndetse na perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Hari intumwa zagiye ziza mu Rwanda, izindi zikajya muri Uganda. Icyo musanga ari ipfundo ryatumye noneho u Rwanda rubona ko rufite icyizere ko ibibazo byarwo bizakemuka, byavuye he?
Amakuru dufite yuko nuko imikirano nabo yatangiye General Muhoozi aza mu Rwanda, ahubwo kuva mu kwezi kwa 12 barimo kuganira, kandi hari ibintu byinshi cyane bari bamaze kumvikanaho. Rero nanubwo ari no kuganira gusa hagati y'ubuyobozi bw'u Uganda, ahubwo hari ibiganiro n'ibindi bihugu byo mu karere. Rero kuba hari ibyo u Rwanda rwari rumaze igihe kirekire rusaba, cyane cyane ibijyanye no gufasha imitwe irwanya ubutegetsi biriho mu Rwanda no guhutira Abanyarwanda yabonye igisubizo. Ngira ngo kuba General Muhoozi yarabigiyemo uwo ari we, hari itandukaniro kubera ko kuba ari umuhungu wa Perezida Museveni akiri mutoya, hari uburyo yumva ibintu kandi ashobora kubishatse cyangwa Perezida w'u Rwanda uko byatera imbere kuruta abandi bayobozi abadiporomati cyangwa abandi bagari izindi nzego. Ngira ngo hari icyo byafashije kugira ngo n'icyekwe rwari maze igihe kirekire kubera ko n'icyekwe ni muri rikwifunze yibaze byose kugira ngo rugabanuke cyane. Ngira ngo afite icyizere yaba i Bugande yaba nano mu Rwanda yuko ibyo avuze ibyo yemeye abagamije neza kuruta abandi bamwe bari mu nzego z'ubuyobozi, kubera ko hari abagaragaye yuko bafite imyenge z'uko amakimbirane yakomeza arazirukiramo. Ntamuntu watumye kubivuga cyane cyane abatanga amakuru, twarabibonye cyane ku mbuga nkoranyambaga mu maraperi amwe n'amwe yuko hari abatanga bishimiye yuko icyo gisigaye gukemuka kubera ko bazirukiragamo. Rero ngira ngo kuba harongeye kuba ku cyizere abantu bakajya kwicika bakaganira ibibazo nyirizina bibakuraho n'icyatuma bahungabanya imibano y'ibihugu byombi n'ikintu gikomeye cyane.
Hanyuma Bernard Sabiti, wowe aho ngaho muri Uganda, niki abantu bumva gishobora kuba cyatumye koko u Rwanda rugira icyizere rukavuga ko rugiye gufungura imipaka? Hari ibintu byinshi rwagiye rurega igihugu cya Uganda ndetse na bamwe mu bayobozi barwo barimo ndetse n'uyu wayoboraga urwego rw'ubutasi rwa gisirikare Generali Abel Kandiho, ndetse waje gukurwa kuri uwo mwanya umunsi umwe gusa Generali Muhoozi avuye i Kigali mu Rwanda. Wibaza ko ari iki Generali Muhoozi yakoze kugira ngo noneho yumvishe u Rwanda ko hari icyizere ko ibintu bigomba kujya mu buryo?
Yakoze nk'uko mugenzi wanjye yari amaze kubivuga, Generali Muhoozi ntawe ari yo ntumwa ya mbere Perezida yari yakohereje i Kigali. Hari uyu mugabo wo Perezida yakundaga gutuma ukikirira Uganda New York,
Adonia Yevare.
So yakundaga nawe kujyayo, hari ubutumwa akuye kuri Perezida Museveni ahujyanira Perezida Kagame. Ariko ngira ngo igikorwa cyo kuvuga ngo Perezida yohereje umuhungu we kenyine, mbega cyerekanye ko mbega gisa nkaho Perezida ari we uyigiriyeyo, mbega niko byakwenze nko kubereka. abazi bya politike by'Uganda General Kim Rugaba ntaho ayobora ingabo zirwanira ku butaka gusa, ahubwo afite uruhare nangwa se intebe ni mu mwanya munini, kuvuga ngo ni umuhungu wa perezida, kandi kuvuga na mbese n'amani afite imbaraga afite nk'abanyaruganda uko babizi n'ibikunze kumuvugwaho, ndetse yuko ubundi haba hariho ibasha kuba biri gukorwa inyuma kumutegura kuzagira uruhare ndetse akora mu gihugu ise aba yatakiri perezida. Ibyo byose biranga, ariko ni umuntu ufite ingufu cyane mu gihugu cya Uganda, ibyo birazwi. So ngira ngo hari intandukani ihari kuri we n'izindi ntumwa zajaga i Kigali. Iki ngira ngo cyeretse ubutegetsi bw'u Rwanda ko ubundi Uganda yari serious. Icya kabiri njye nibwira ko hari ibindi bintu biherutse kuhaba muri aka karere kugira ngo byatumye Uganda isubira ku kibaro, isubira mu gitabo, igashyira ku munzani ibibaro byayo byo yakoraga, igasanga ko burya kugarura umubano mwiza n'u Rwanda ari ikintu gikuru. Nibuka ko Uganda iherutse kohereza ingabo zayo muri Congo kurwanya ziriya nyeshyamba ziherutse gukora ibikorwa by'iterabwoba i Kampala, kandi igikongo kiriya gice cya Congo cy'ingabo za Uganda zagiyemo ni igice kiri sensitive u Rwanda na rwo rufiteyo interest. So urasanga ngo ngira ngo Uganda yaje kwitegereza hagize ikibaho hagati y'ibyo bihugu byombi bidafite kumvikana, hakagira nka accident ibera hariya. Nango turabizi byahabaye 1978 hari igihe ingabo za Uganda na Rwanda zigeze kurwanira muri Congo. So nje ndi kureba ngo Uganda yagarutse kwitegereza ireba ko kuzana uyu mubano w'u Rwanda kugaruza mu nteko ari ikintu gikuru ku bw'izindi mpamvu ndetse zidafashe no kuri ibi bintu baganiraga hagati ya Rwanda na Uganda. So ukurikije ugiye kwitegereza njye ndeba ko kandi n'ikindi arega Uganda umupaka gufungwa abitegereza ibibaro bihari hagati y'ubucuruzi nangwa se ikonomi nanga iby'impasha ya Uganda na Rwanda. Uganda niyo yahombaga cyane cyane.
U Rwanda rugaragaza ko hari bimwe mu bibazo birimo gusubizwa na leta ya Uganda, ariko hari ibyo na leta ya Uganda yagiye ishinja igihugu cy'u Rwanda birimo kohereza abantu muri icyo gihugu gukora ibikorwa by'ubutasi, ndetse n'abaturage ba Uganda bagiye bitwa hafi y'umupaka y'u Rwanda. Izo mpungenge za Uganda zabazo zirimo gukemurwa muganwa?
Akenshi leta y'u Rwanda ntibigeze yemera kumugaragara yuko ibyo Uganda ishinga byabaga. So biragoye kugira ngo umenye niba koko birimo gukemurwa, ariko tumeka yuko leta ya Uganda yakwemera gutera intambwe itazi yuko ibyo imeze ari birimo gukemurwa. Icya kabiri yarari mu nshingano General Abel Kandiho yari yarahawe, hagimbo ibyo Perezida Museveni yavuze ngo ni kurandira abavunja bayita kawukumi i Buganda. Aya mavunja yavugaga ko inzego z'umutekano cyane cyane polisi yari yohowe na General Karekibura yari yarihiriwe n'abantu bashobora kuba bakorera mu Rwanda, kandi arabeze i Buganda yavuze yuko Kandiho iyo nshingano yazikoze yarayishimye. Ari kugira ngo ashobore kuba yaradakuye no ku mwanya kubera ko yamaze kurangiza iyo nshingano cyangwa ikindi nubwo byaba bihari bigeze no kubivugaho yuko u Rwanda rwasabaga yuko ava ku mwanya, ariko ntabwo ari ubwa mbere. So ni kuvuga kubera ko niba wibuka neza muri bya 2012 icyo gihe ibyo Perezida Museveni atarasuye u Rwanda rwari rwateye yuko yari kuriye BMI icyo gihe yitwaga Benjamin Girard Migira ko yakuriye ku mwanya yakuwe umwana utera imbere, ariko nyuma yaho hongeye kuza n'ibibazo. So hari igihe biba birenze ibyo abantu bamwe bakora, ibyo abiyuzurira cyangwa ibyo bahawe akazi kubera ko na benshi bombi
bose nta muntu wayobora urwego rwa leta runaka atakurikije amabwiriza yahawe n'umukuru w'igihugu. Rero imyenda yuko abatutsi cyangwa abatekerana bamenye yuko akenshi ikibazo kiba kiri hagati n'inzego zo hejuru, abandi basigaye bashyira mu bikorwa ibyo bategetswe n'abandi baturage basanzwe abafungwa abafatwa bakaba bari ari cyo wakwita yababigendera muhe n'ingaruka ariko atabyo kibazo nyirizina.
Reka twumve icyo Sabiti we avuga ku bijyanye n'izo mpungenge za Uganda. Sabiti, muri Uganda cyangwa se i Kampala barabivugaho iki? Ese impungenge Uganda yari ifite ku Rwanda zaba zaravuyeho?
Nemeranya na mugenzi wanjye iyo amaze kuvuga, ngira ngo Uganda ibibazo yari ifite ku ruhande rwayo Rwanda isa naho nayo ifite icyo yakoze kwereka ubuyobozi bwa Uganda ko idafite ikibazo kubikemura. Icya mbere, ntaho Uganda yavugaga ko Rwanda yohereza abatetsi kuza icyondoza miketa hano igihugu, arigariyo na mpamvu Uganda yavugaga ko yabo Banyarwanda, kuko Rwanda yaravugana n'abaturage ba buri gihe, ariko Uganda yo ikavuga ngo ntabwo ari abaturage ba buri gihe kuko Abanyarwanda hano muri Uganda ni benshi, hariho n'ubwoko bemerwa mu mategeko nshinga ya Uganda bw'Abanyarwanda. So bakavuga ko mbese niba tudahohotera bari abandi ababo kuki kucyaribo tuvanamo bagafungwa. So icyo kibazo Rwanda of course yahoraga igihakana ivuga ko itohereza na gato abantu bo guteta Uganda, ariko njye nibwira ko niba ngira ngo Uganda aho ikoreye iki gikorwa, niba ari ukuri ibyo yashinjaga Rwanda, niba koko ari ukuri hari abazaba abakesi bavaga iriya, ngira ngo kuvaho bamaze kwirukana iriya mukuru wa polisi wabanje kuhaba witwaga Kayihura, bene hakabaho gufunga abantu no gukora iki, ngira ngo hari Uganda yibwira ko izo keti zibaye zari zihari iyi myaka bamaze bakora ibyo bikorwa, hari bamaze kwemera ko babasha kuba barazikuyemo nangwa twe abandi baba baba barimo bafite ibyo bitekerezo bakaba barabonye ibyo terabwoba abandi byo bacagamo bakibwira ko hatari abandi basubira kubikora. So nibwira ko deni hari abaturage kuraswa baca ku mupaka hari Kabare iwacu aho ngaho mu gice cya Kigezi, Rwanda yo yavugaga ko babaga bari gukora magendo ibindi bazanye ibintu by'ibiyobyabwenge n'ibindi bintu bitemererwa mu Rwanda. So ngira ngo Uganda nk'uko nari navuze mu gutangira, ibi bintu byose yabishyize ku munzani ishe ikora kiriya kibaro na kubwiye ubu ngubu ni ikibaro kinini kuko kirimo bretre yaga migari ahangaha n'ibikorwa biri muri Congo, ngira ngo ubutegetsi bwaje kwemezwa ko kugarura umubano mwiza w'ibyo byombi ari ikintu gisumba izindi mpamvu zose zaba zikihari, nibwira ko ariyo mpamvu yatumye bakora igikorwa.
Bwana Gonzaga Muganwa, zimwe mu mpungenge cyangwa se bimwe mu bibazo leta y'u Rwanda yagiye igaragaza cyangwa se ishinja Uganda nuko ivuga ko leta y'u Rwanda yari irimo igerageza gukorana n'abarwanya u Rwanda kugira ngo babe bahirika ubutegetsi muri icyo gihugu, ndetse hari abantu bamwe na bamwe bagiye bavuga, hari bamwe ivuga ko bakiri mu gihugu cya Uganda bagasaba ko leta ya Uganda yakwitandukanya n'abo bantu. ibyo byo wibaza ko bishobora kuba byaraganiriweho ese hari icyo bizakemura
bitaraganirwaho cyaba ari ikibazo kubera ko niba uri leta ufite abantu bakurwanya ufite inshingano zo gukora ibishoboka byose kugira ngo bahashe cyane cyane abitwaje niwabo amwe mu makuru dufite n'imbere kigaragaye nuko nuko ibyo abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kuko bari bemerewe cyangwa baremerewe kugenda ahantu hose ari abanyarwanda muri Uganda bakora ubukangurambaga ariko niba leta ya Uganda yibaha intwaro byo ibyo makuru n'ibyerekezo bigarwe ntabwo tumeze neza kuba hashobora kugira igikorwa ngenda cyo kuko ari ngombwa ko cyakorwa niba bari ku butaka bwa Uganda bakayishyira mu bindi bihugu abafite ibyaha sinzi uko byagenda ariko ntabwo u Rwanda ku bwanjye wareka kohereza abantu bo gutata Uganda ibyo bizi ko hariyo imitwe ya emisi na FDR na cyangwa Rudrodana ikora ku butaka iyo biri mu nshingano kugira ngo inzego zibikurikirane kugira ngo bizatungurwe kugira ngo icyo kibazo gikemuke ku mpande zombi byasaba ko abo bantu bahashwa bakurwa ku butaka bwa Uganda bakoherezwa mu bindi bihugu by'Uburayi cyangwa n'ahandi hose ariko ntihari urwitwaje bituma abaturage b'ibihugu batabana neza
hanyuma Bernard Sabiti se kuri icyo kibazo iby'u Rwanda ruvuga hari ishingiro bifite ko Uganda ishobora kuba yarakoranaga na bamwe mu bashaka guhirika ubutegetsi mu Rwanda
muri abakiri muri ya mishyikirano yabaga iteganyijwe na itunganywa na Angola u Rwanda nyine rwashinjaga Uganda ibyo byumaze kuvuga Uganda of course yabihakaniraga kure ikavuga ko atari ukuri icyo nde nakwibwira icyo kibazo nacyo nibwira ko General Muhoozi yaba yarakiganiriyeho na bagenzi be mu ruzinduko rwe yarushije kandi njye nibwira ko icyo ngicyo babasha kuba ari ibintu bagize kwemeranyaho bimwe ariko nk'ikintu cya intelligence nangwa se ko kuvuga ngo u Rwanda rufite abatesi ahangaha ubundi wenda na Uganda hari abatesi ifitiriya ibyo abakurikirana imibanire y'ibihugu internationalization barabizi nta gihugu kitakorana guceta nangwa se kugucondoza kugira ngo bikume umutekano wacyo ibyo simpamya ngo birahita bishirira kimwe birangiriraho kugira ngo ibintu bizagenda bikemurwa buhoro buhoro
Gonzaga Muganwa dusoza wenda kuri izi mpungenge za Omar hanyuma unagerageze mu magambo make cyane utubwire nyuma y'ibi ngibi wibaza ko haza gukurikiraho iki mu bijyanye no kurushaho kunoza uyu mubano no kuzaho
ngira ngo hari ibindi hari ibiganiro bikomeje bitagaragarira twebwe abaturage basanzwe cyangwa abandi muri ubu buryo bazagenda basengera baganira igikorwa munsi ku nibyo byemeje kugira ngo buri muntu barebe icyo yiyemereye arimo gushyira mu bikorwa ikintu kigaragara cyangwa cy'ingenzi ni uko niba muyiza bizafasha muri rusange akarere kose kubera ko igihe bantu bahagaze neza nibyo ariko meze neza bigira ingaruka cyane cyane ku muryango wa Isaac Community n'iterambere ya Afurika hari ingaruka nziza bizagira cyane cyane mu bikorwa remezo mu bucuruzi n'ishoramari
Gonzaga Muganwa uri umunyamakuru mugenzi wanjye ukaba n'umusesenguzi mu bya politike y'akarere nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya waduhaye kugira ngo tuganire
natwe turabakiriye kuba mwadutumiye kandi dushimiye n'abakurikira ijwi ry'Amerika
Bernard Sabiti umusesenguzi akaba anakurikiranira hafi ibibazo bya politike mu karere k'ibiyaga bigari cyane cyane u Rwanda na Uganda nagira ngo ngushimire cyane kubwa kanya wahaye ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire
yakoze nawe
nshimire n'abandi bakunzi b'ijwi ry'Amerika hirya no hino ku isi mu mpande zose z'isi dore ko mudukurikirana umunsi ku munsi nshimire bagenzi banjye bamfashije mu buhanga bw'ibyuma muri studio ari kumwe nanjye Ed Rwema reka mbasezereho mbifuriza amahoro n'amahirwe no kugira weekend nziza
turamushimiye mugenzi wacu Ed Rwema n'abatumire mwumvise mu kiganiro uyu munsi namwe nshuti mutwumva aho muri hose tubatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu, ibyifuzo ndetse n'ibibazo. Turabashimiye kubwitangiye mukorana igihe cyose. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese kandi mukomeze kugira ubuzima bwiza muri uyu mwaka.